ubuhle kwami. Sondela sandla sami, ubatshele kuzohamba nami. Baby yangindawo, luthando ngeke luphele. Baby yangindawo, sisazovusa balele. Ebusuku bangilele, ungibambe ufudumeze. Angeke ngiyeke, angeke angeke. Amaneighbor athukuthele, umsindo basikwadele. Angeke ngiyeke, angeke angeke.
They sleeping, we be waking them up all weekend.
Ungibambe, ufudumeze. Angeke, ngiyeke, angeke, angeke. Amaneighbor athukuthele, umsindo basikwadele. Angeke, ngiyeke, angeke, angeke. Sizovusa mawulele, mawulele, mawulele. Sizovusa mawulele, mawulele, mawulele. Sizovusa mawulele, mawulele, mawulele. Sizovusa mawulele, mawulele, mawulele.
Umakoti sebesho kimi emzini, ngihamba nobuti ongumyeni wawo. Sungangiyekeli, bambi sandla sami kuze kube sekuqileni.
Clarity is clear to see.